Unit 4. At the market.
Sokoni.
Dialogue 1. Alison is with Regina at a small market. They stop at a stall piled high with oranges and other fruit.
Unahitaji matunda gani leo?
Nahitaji machungwa. Ebu njoo bwana. Habari za asubuhi?
Njema tu, mama. Habari zako?
Salama, bwana. Machungwa haya, bei gani leo?
Haya shilingi 20-20. Haya 25.
Ala, ghali mno. Punguza bei bwana. Nahitaji mengi.
Unataka mangapi?
Naomba 40.
Basi, chukua kwa shilingi 15 madogo haya.
Vizuri. Mapapai je, unauza bei gani?
Mapapai ni shilingi 30.
Kwa nini ghali hivi?
Sio ghali, ndio bei yake.
Hebu punguza bei bwana. Ninahitaji matatu.
Haya, mama. Nitakufanyia shilingi 25.
Utanunua matunda mengine? Hapa pana ndizi.
Sihitaji mengine. Haya yatatosha. Tuna migomba shambani.
Jamani, bado mpo hapa? Tunakwenda mkahawani. Tuna kiu sana.
Haya, kwa heri bwana.
Kwa herini.
Now imagine you're at the market. Ask the fruit seller what the price of these oranges is.
Machungwa haya, bei gani leo?
Haya shilingi 20-20. Haya 25.
Say that's too expensive and ask him to reduce the price.
Ala, ghali mno. Punguza bei, bwana.
Dialogue 2. Francis and John have persuaded Regina and Alison to join them for a drink in a cafe near the market. They find a table, and as Regina puts down her basket full of fruit, Francis comments on the quantity of oranges she has bought.
Machungwa mengi sana.
Ndiyo. Nitawatengenezea wageni maji ya machungwa.
Ah, vizuri sana. Mtapika chakula gani jioni?
Tutapika biriani.
Vizuri kabisa. Lakini dada hapendi nyama.
Ndiyo, hapendi nyama. Tutampikia biriani ya mboga.
Haya basi, mtakunywa nini?
Dada, unapenda kunywa soda?
Sipendi kunywa kinywaji baridi. Napenda chai ya rangi.
Na wewe bwana, chai, kahawa, soda?
Napenda soda.
Nitakunywa kahawa. Na wewe je?
Maziwa baridi. Basi. Kaka, lete chai moja ya rangi, kahawa moja, soda moja, na maziwa glasi moja.
Je, chakula?
Sina njaa sana. Lakini naona sambusa pale.
Mnapenda sambusa?
Sana.
Napenda sambusa za mboga.
Basi vinywaji pamoja na sambusa mbili mbili. Bibi huyu mletee sambusa za mboga.
How does Francis ask the waiter to bring one tea without milk, one coffee, one soft drink and one glass of milk?
Lete chai moja ya rangi, kahawa moja, soda moja, na maziwa glasi moja.
How does Regina say she's going to prepare some orange juice for the visitors?
Nitawatengenezea wageni maji ya machungwa.
How would you say to someone, I'm going to make some orange juice for you?
Nitakutengenezea maji ya machungwa.
How would you say, I'm going to make her some orange juice?
Nitamtengenezea maji ya machungwa.
How would you say, Regina's going to prepare some orange juice for us?
Regina atatutengenezea maji ya machungwa.